watch your bravery.
Oh yeah, yeah, yeah. Straight on the beat. Afro.
One, two, three, go.
Tuana fulong na nililia kila siku nikijiambia kwamba nampenda my self-esteem was buried to the ground. Lakini tonight I know there's enough. No more chosho na maswali ninayo. No more kutarajia mapenzi yako.
No more.
Supposed to sing like this. So one shot, two shot, oh, I'm feeling tipsy.
So sing with me.
No more chosho na maswali ninayo. Kutarajia mapenzi yako.
Kizi stresi leo minazweka mbali. Tabasamu kila tamba si densi nami. Shida zipo ni wala zishi. Wache meje chie ukitaka jirami. Masha na bana tusha pambana. Bado mipango na kwama. Nyuma sitaki tazama. Sasa nasonga ambele tu sana. Lakini muda huu kwa kula bata tu. Weka mikono yako juu kisha imba nami.